babata. Kila kona na yopita, wachimba chumpi wanamita. Kemu wangwa nakata, kukwana tingisha babata. Uyo sana mwenye humbo la Kiafrika, napendeza kisaliva meumbika. Shingo yake inandatisha, wope wake unanikondesha. Sijamu na msana mzuri kama yeye, na upendeza nyusiko pipa kanywele. Zaidi yake sijampata, siyo sili kwake nimedata. Nikimona moyo wangu nadunda, natamani kumfuatela na shindwa. Nguvu zote zinanishia, najiuliza nini tamwambia. Kila kona na yopita, wachimba chumvi wanamwita. Simu wangu anakata, huku anatingisha babata. Kila kona na yopita, wachimba chumvi wanamwita. Simu wangu anakata, huku anatingisha babata. Nikilala usiku mzima na muota, kitandani kiupendo ananiita. Nani kiss, anasema I love you. Mel me, sango langu kushtuka kumbe ilikuwa ndoto. Tamfuata kule kopote aliko. Face to face, tukaonana. Kamweleza nampenda sana. Moyo wangu melizika kuwa nawe. Bila usijali hani nitakupa nawe. Nitakupa mahitaji yako. Nitaitunza na heshima yako. Weni wangu wala usibabarike. Tunza nami nikuvushi yako pete. Kwenye shida tuteseke, kwenye raha tuburudike. Kila kona na yopita, wachimba chumvi wanamwita. Simu wangu anakata, huku anatingisha babata. Kila kona na yopita, wachimba chumvi wanamwita. Simu wangu anakata, huku anatingisha babata. Dele kwangu utapata, mimi na wewe hadi milele. Tule razo to sigari ya kushere. Unapendeza unapovaa, si mchezo hani unanikosha. Say, tunapendeza kama Bios na Jay-Z. Unavutia kama kino cha Raisi. Siku wachi, paka mwisho pensi. It's me, Akin Fadio. Tingisha babata, kila kona na yopita, wachimba chumvi wanamwita. Simu wangu anakata, huku anatingisha babata.